kusanira ofuna empisa ezo mu bantu abasinga beekwasa myaka nti jamuwaga wagavuma bali mukubo kati abamu batema bannaabwe ne mubawaga nti obwo buto bwamulimbye omuntu kasigomera erinnyo lino erisemba ekyo kimanye nti gwokuze naye ngaoyagala ebikonde neŋuumigezako omugambye nti gundi gwokuze ne bwe mulibeera munyumyamboozaawe sirikirawaawo nga lumu lwa bukulu akayimba takaleesekaako kakitema myaka abakuze te mu nkuba naye bwe munaaba munafunya ŋuumi n'abasibya byuma bya bukambwe lwaleero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama lwaleero toyombera kuyita mukulu lwaleero kutuufu nange kiweewankuze lwaleero mutwe nafunyemu n'enviiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze webaze mukama lwaleero wabula tukuze lwaki mmwe muyombera emyaka nga gibabulidde olwo ne mwezzamba bebi omuntu akuze ne bw'okola kyera entamatama zino zituukirawo ezinnyuka ofuna n'emiwaatwa ku nnyindo wa negikulaga nti gwotoolodde okuze ne bw'olibeera oyambala nnyimbi ffe tumanyirawo nti ono muzeeyi wakyati ate oba ne bw'okkuba kkalate era tulabirawo nti ebinywa byo bikulu ne bw'obeera oli mu sikawutu ffe era tumanyirawo nti neggumba likulu bwe kituuka ku bayimbi eno ffe ne twegomba bukulu nze nyinayo omuyimbi munnanga eno ye buli mwaka aba myaka wabiri n'obuuza nti wasoma ddi ate n'otuukako eyo wasomerako mu lubuto emyaka gisukka mu kkumi nga tukuwulira oyimbira wano ku mpewo emirimu emirala gy'ogamba gye wakolako wagikola oli myezi esatu mukole nga musinziira myaka bye muyimbira abantu bano bya makulu nammwe bwe munaaba munaakuba nnyimba n'abasibya byuma bya bukambwe lwaleero oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange osaana weebaze mukama lwaleero toyombera kuyita mukulu lwaleero kutuufu nange kiweewankuze lwaleero mutwe nafunyemu n'enviiri enjeru nkuze gundi okuze gwe nawe okuze webaze mukama lwaleero wabula tukuze ng'oyagala ebivumo n'amacupa agamba mukazi nti nno maama n'okuze agenda kutuma ogenda omanyire ennyoka nti yakuzaaleera ye mukulu abakazi obukulu bannange bw'abakola kimuyogere tubaliyire nze mbalaba mutetenkanye nnyo era kye mulwanyisa wano ku nsi bwe bukulu ye gavumenti n'emala egamba nti ebizigo ebigobye wano ng'ebiweze abakazi muyinza n'okkeera okwekalakasa buli wamu nti agende fe abasajja tekituyamba nnyo okumanya abakazi nti nno babi lwa bizigo mbasaba mwebaze kampuni z'ebizigo ezibanyirisa mmwe ne mukweka obukulu mu birabo katonda byatuwa teriiyo kirungi nga bulamu otooka ekkula naye ate bakulu bannange mmwe temwagala mugambibwe nti nno okuze nga waliwo n'abaatufaako era nga tebakuze nga tebanyumiddwa bya ku nsi naye gwe ekyokuyita omukulu nekikuyombya okumevume nze akuyita weebaze katonda emyaka egyo ojakuwaddeko tunuuleko ku bazzukulu bo oli bwakuyita erya muzeeyi kye kitiibwa kyo towunzika ng'omuvumye oyombanga n'owulira ensonga gundi okuze owange lwaleero wama muzeeyi ddaani okuze mukula okuze ssebo olaba ne namutu akuze balida owange muzeeyi luyimu okuze matiya okuze olaba nakakawo akuze naye owange nange kiweewankuze mulwange lwaleero naawese
paro kuze. Yes, oh kuze. Chibi chigiri kwen kura bago kuze. Onange mbalero. Onange mamuri katumbo kuze. Owange mbalero. Muzei Fredi seba tango kuze. Owange muzei mukabia ze. Ha ha ha. Mukabia okuze. Walukanga masia so kuze. Oh kuze. Wabula tukuze. Nange wano kuze. Ushamu zinkura bango kuze. We wow, barero. Muse ika kutro kuze. Otukumye warero. Oraba ne mama jene fia kuze. Tufu warero. Nae besi jo kuze. Osana wewaze mukama. Kundi okuze. Wange, barero. Tunurire misu wako mikono. Bukate wenyini. Unobu wako wako wenyini. Okuze. Mdoyo mbele kuita mkuru. Unafo okuze. Chuarata. Tunurire matama genyini. Enyama yako wako kumatama. Music.com.